kila kona. Angalau umeninyaka nini mimi na talk mana. Upendo umepoa so kama ule wezama. Diepesi kupokea kutoa vigumu sana. Watu wa binafsi wenye chuki wale mau maulana. Useme kipi cha helu utaonekana una mana. Uwe mwembamba relu bebe mzigo mzito. Uwasaidie wenye shida wainua dondokapo. Ila zawadi yako ujue ni masikitiko. Wala najifunia kwa kuvuja jasho lako. Usijali kitu tenda wema nenda zako. Usitake mtu akulipe kwa wema wako. Fanya mambo yende kombo kwa pesa zako. Toa nawe utapokea ilo jeli kipato.
Jasho langu ndo chakula changu nipate nikikosa. Ndio fungo langu imani yangu ndo maisha yangu. Aso everyday mona kimbilio langu.
Okay, binafsi najipanga najichanga. When I get it I stay. Binafsi najipanga najichanga. When I get it I stay. Najipanga, najichanga. When I get it, I say. Binafsi najipanga, najichanga. When I get it, I say.
Ama kipenda niache ntoku wengi wame shaflo bok. Bazi yao malezo yao yame gubikwa na joke. Hata mjinga na kongea malezo ya cost point so tulia. Hata kama vyote unajua. Hakuna leka milika zaidi ya liye lumba jua. Hakuna aliena uwakika wakesho wala kujua. Masi zibitini plama vijana bado tunasapa keti. Let's dance kanuna wa ujumu mifonya wana cash. Street lili hakuna bungeni mna pop talk match. Nazisha soba house ya kato zaji bado shiazi. Kila kona chachi wachungaji wengine wezi. Yeah, you know that.
Kesho langu, ndo chakula changu nipate nikikosa. Ndiyo fungo langu, imani yangu, ndo maisha yangu.
Najipanga, najichanga. When I get it, I stay.
Binafsi
najipanga, najichanga.